maha ngangwa guha ngamaso mazabanyoke ngengo bame nyibanga icha maha ngangwa guha ngamaso mazabanyoke ngengo bame nyibanga hayo abantu badakunda imana na twabantu tubirabanzi ibyaremwe byose bigira abanzi hari cyo nabonye kitagira umwanzi ifaranga nizigira umwanzi ifaranga nizigira umwanzi Yabuko dukunda amafaranga Yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima Yabuko dukunda amafaranga Yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima Wakugira inama yo kumenya Imana Nguyitura imanza zananiye Imana Wakugira inama yo kumenya Imana Nguyitura imanza zananiye Imana Nigeze guhura n'umukire Bamwe bakize cyane kuruta abandi Waza niba hari cyifuzagira Ati cyane rwose musore we Ubu mfite imyaka 80 Jambindura ngongera nkaba umusore Maza kitwarira ubutunzi bwanjye Umuntu avuka arira agakura yitotomba kandi agafatanyuzwe Umuntu avuka arira agakura yitotomba kandi agafatanyuzwe Yaba uko dukunda amafaranga Yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima Yaba uko dukunda amafaranga Yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye ubuzima Fata umwanya munini dushaka iby'isi Simvuze ko ari bibi gushaka ubutunzi Ariko buryo hacane iyo tuzimana Fata umwanya munini dushaka iby'isi Sivuze ko ari bibi gushaka ubutunzi Ariko buryo hacane iyo tuzimana Yaba uko dukunda amafaranga we Yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye agakiza Yaba uko dukunda amafaranga Yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye agakiza Wakugira inama yo kumenya Imana Witura imanza zananiye imandwa we Wakugira inama yo kumenya Imana Witura imanza zananiye ibigirwa mana Wakugira inama yo kumenya Imana Witura imanza zananiye imandwa Wakugira inama yo kumenya Imana Witura imanza zananiye ibigirwa mana